DJ Lick Boy, the Party Spin Master, DJ Sarge, Hyper Boy. DJ Sarge. DJ Lick Boy.
She call me on my phone and I could get
it. Turn it up, turn it up. DJ Lick Boy, the Party Spin Master.
No, 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 no. Do this for love. Si no se pasa aquí, gaya.
DJ Sarge.
Dicho ya digo a mahaba. Imani na busara. Messiah, for your love I never tire, my baby. I'm in business, kama gym untenda fitness. For your love I never do less. For you, baby, you, baby. Ahore G, Regina, ahore G, Regina, ahore G. Unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga, ila tunachikaza e. Na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness, lonely. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Mwangu mimi sombaya.
Atomi.
Mwangu mimi sombaya.
Atomi.
Mwangu mimi sombaya. Nieleze.
Enda puta mimi is just call me.
Mwangu mimi sombaya.
Nipigie.
Mwangu mimi sombaya.
Mama unibie.
Mwangu mimi sombaya.
Nani nieleze. Tangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sito kusemea ubaya. Please let me know.
Sijua wapo aliso maigizo. Maigizo.
Let me know. Labda we misina tatizo. Tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusitia you are pretty face. Machoni wako nona loneliness. Bila kusifia you are pretty face, yeah. Na una loneliness. Najua kuna mengi we usemi.
Mwangu mimi sombaya.
Si mbaya.
Mwangu mimi sombaya. Mwangu mimi sombaya.
Nieleze. Ukinipiga call me.
Mwangu mimi sombaya.
Mwangu mimi sombaya.
DJ Lick Boy, DJ Sarge,
uwa mwenye kujisi mororo, ila ukilia we,
chakula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Sitamani mwengine, wala sidhani kataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Hando bitu shetani mwingine. Maneni ya watu nisha zwea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara. Tuna nene pa mie. Penzi lako na tinga, na ringa, na bembea. Kina chokufa. Usisite niambie, kwako niko radhi. Hata zege ni bebe, machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali bebe, baridi nachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo dakitari dali, nikitaka kupona.
Mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. Toto tukiwalea. And we grow old together. Baby, that's my prayer. Cause you make my heart go pop, pop, pop.
You make my heart go pop, pop.
You make my heart go pop. You make my heart go pop.
You make my heart go pop.
Shima yako kuna wakuifa. Suna chiketi chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Semo taka kuenda wapi, weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya show my pains, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metanda. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wakosi na ujanja, wakosi na ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kuranda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina
tamba. DJ Link Boy.
You make my heart go
pop. Kiss the kiss, baby.
You make my heart go pop. Sorry baby, she got me high kama BTS to kiss. Nisipomona sekunde na miss. Najuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana tabisu wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
I belong to you, you belong to me, baby.
Do not do not do not do, baby.
Yeah, yeah, yeah,
yeah. I do for you.
Suma, 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 suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Dizzy meta, nivute ni kunase. Utashanga, ni kupe vitu vyote. Upazera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay up your
oh, baby. Nikikona na zuba. Oh, baby. Minapando na kicha.
Oh, baby.
Namkunja kabisa kama kambare.
Nashinda kabisa sitaki sare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare.
Nashinda kabisa sitaki sare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Ukonga segere ya maka keko keko. Sela wachela melalache. Tunafunga mitachi chikimia. Wabie nmesema mtu mzima. Fuja madhara ujenga ishima. Mbwa ni mbwa ata upechina. Kazi yangu kusima mutu ya mutu mutu. Kuwawe kibata. Studio gongora moto. Kiwalane nshate biaga juwakali. Hustle. Ukiongele ya msutu kwenye msutu. Minasifwa kama zaduli. Limwaidi mama nikiwa mtoto. Kikuwa tashifi suru. Siwezi ku hate kama stack nakata. Siwezi ku fake nikonyesha na kufa. Siwezi ku shiba kawanangu wananja. Mister I don't give a what. Kama vile na kicha, na kicha.
DJ Linkboy. DJ Sarge.
Toto mpe funguo za bima. Anitoa bongo nimefika. Anitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kami nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwiri kwiri siko pesh. Na mupa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes, kitenes.
Kameni kiri kiri Marrakes. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu. Mama we. Sugua. Sugua.
Tafenda pini pini ama kitoto. Kupe kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chenga mwilini, dini yoni boko. Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto yani dosalale. Dosalale. Nakapa fishi kambale.
Kibidu bidua,
oh bidua.
Pindu pindua,
oh.
Yani naka chimbu chimbua,
oh chimbu.
Nambandika bandua, oh dadade. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua.
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge. DJ Lick Boy, the yeah, party style. Spin master.
You know what it is, baby. Okay. Skiza, ayo elim ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na chini ya mjini ndio imenitoa kwenye bench na game na lisa kata kaveta vini wet. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku wera nyingi ziko bank. Balance kama magazine vuki ze rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fara kwa mamito kisi mamia show. Homeboy, gumiza nini ujaja kubank though. Of course shedded the shedded zedia kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Sek F9, 999, makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa, miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha, can push, push ila kubuta na sitisha kwani.
Wanataka kufanani, atufo nani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wao wanasuma kwenye mitandao.
Ameyumba, stani kwa site, najaga majumba. Nishajua unachagua right au bumba. Nimekua nishajua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus change hata mada. Rider wa deal check it brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkini ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. I wish you change your bro saba. You the wrong shada. Dada squa gaga. Wizzy wear kaba. Mina haba haba na haba haba. Meja za kibaba.
Wanataka kufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasuma kwenye mitandao.
Tembea, tembea, nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wapapo pambe, oh, kapotea, kapotea. Gupande mbusawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wapapo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kusea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wanaupepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mba. Haya, zima na mtandao. Haya, sema nao, pigia bao. Haya, sisi sosa size yao. Fuja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakuchezo mevali ya msuri. Tatumwagia razi, utatualibia shuguri. Mujui vizuri, ulizia, wananitaga nguri. Kama unaimba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza, mto kupigie. Cheke, ulie, ishike, yachie. Mzangu na mie kache ni utulie.
Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, shika, sukuma, tune, shika, kamata, shika, sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kamka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja akiuzi ugupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea endelea kushikia bango. Tukufui nguo na vua magigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kirele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama unaimba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza, mto kupigie. Cheke, ulie, nishike, yachie. Wezangu na mie kache ni utulie.
Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, sukuma, ume. Shika, kamata, shika, sukuma, ume.
Spin Master, the dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Yeah, yeah.
sana konde boy.
Yumba fa champion boy.
Yumba
classic.
Aga make you wind in my baby. Ipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama vita. Suruari pare viatu kule. Slare lare kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo uwezi kupewa shule. Joni kutunze baby uwezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king agiza tutaletewa. Kiwa queen kwenye yoto utapepewa. Yongeze dogeze nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Ana say
yumba.
Liye kalibu unakamatia.
Yumba.
Ana say
yumba.
Oh na 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 na.
Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Lore gumba happy. Yumba juu yumba chini. Yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani namba unayopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Au pasue alde wingi ukae ndani. Na bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shushia vigongo. Mevalia usongo. Kwa mangoma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sense magosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Asema baby ya pocket, baby ya pocket. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pocket, baby ya pocket. Ata jambazi suguri na pigaga sauti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Mama, you better than them. Unawapa tabu madem. Ha, mama, yani kila sehem. Mambo yote yapo bembem. Wamejaribu kukugeza. Siku sote wajaweza. Baba we unateketeza. My baby we unaweza. When you drop it, drop it. Wote tunakaa. When you rock it, rock it. Izo swaga ma when you cock it, cock it. Baby we ni mada. Nimi baki tu kusema you. Every day you got me confused. Napocheza beat in a blues. Baby girl you. Everything you wear is brand new. Kibu sako ziko
tu. DJ Salt yeah.
Baby you're the fashion killer. You're killing them. Unawa punda punda caterpillar. You're killing them. Yeah. Baby you're the fashion killer. You're killing them. Unawa punda punda caterpillar. You're killing them. Yeah. See you come a Wednesday, oh, oh.
See you come a Wednesday, oh, oh.
See you come a Wednesday, oh, 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 oh.
See you come a Wednesday, oh, 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 oh.
See you come a Wednesday, oh, oh, oh,
oh.
See you come a Wednesday, oh, 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 oh.
See you come a Wednesday, oh,
oh, oh, oh. Gucci, Prada, Chanel, yeah, you killing them all, oh no. Anytime you step into the plane, see the scatter the floor, oh no. Baby girl, you know that you will love. Girl, you be the fashion killer. Oh, no, no. Wanna take you into my bima. From your head to your toes to your healer. You killing them, oh, no.
You murder them, oh, no.
Take it down to the floor, no.
Say we don't send no informer. You know that
you got me really confused. Wine to the bass, to the blues. Baby girl, you give me all my doors on you too. All the sexy things that you do. Baby, give me you. I really like you, tell me to hold you. When you close to me, girl, I pray you don't leave.
The mix with DJ Sarge, number one in the streets for giving you those hot shell exclusives. DJ Lick Boy, the party spin master.
When
vinionesha njia nzuri nsipote. No, no, no. Na tena we lipanguka ulinyanyua nitembe. Sikufuata ulivyotaka we, ukupenda tugombane we, ukutaka kuniona mina shida sotu kila mida mikono we. Sikufuata ulivyotaka we, ukupenda tugombane we, ukutaka kuniona mina shida sotu kila mida mikono we.
Nani mpenzi, nani real, nani fake,
nani fake, nani fake.
Kuni briskasi wakutoa wakunipa maxi. Vua jua hamtaki za wapi. You people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tume chill. Akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua ukalipaje bill. Mwingine atakutagi, mwingine hangi wazi ni hater. Yo binadamu kazi, wengine mtani pendaga kisepa. Zakuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Zila tazinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much,
too much, too much.
Usinge kuwa na incharge, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washikaji, ukige uka mgongo wa waji. Za kuleta mapicha picha longo longo. Bongo anamaindisha mambo madogo. Meza kakufelisha ta michongo. Noma na malahika kaeka sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haiki wazi ni hate. Yoyo binadamu kazi, wengine mtali pendaga kisipa. Takuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. Kwa too much, too much. Oh no, 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 too much. Zila tasinyo maji, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. Kwa too much.
DJ Link Boy.
Aba!
She call me on my phone, anakuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napiga gavi tu spit. She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gafi tu special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is ya. Two time. I put up my money on you.
It's like a nigga baby who been made you. But you,
you know I like it.
It's like a two and a shelf team because nigga,
you know I like it. It's like a nigga baby who been made you. But you, you know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Contact DJ Sonj on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter, Sonj Kenya.
DJ Lick Boy, the party spin master.
Yeah.
happy. Mapenzi yangu na wewe, I'm happy, happy. You make me go down katikati. You make me sing, oh, laddy, daddy.
Si mama inoka njoo nkupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongelea na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu nondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ubebe juu kwa juu. Kino I like it. Nitaka tuendeshe mtembe kwa migu. Kino I like it.
Livyo jeda pika umama,
hey.
Anyway ndo mauma. Nitambele wa kushangai, I'm proud of you mauma. Nishogopie, panie ndie, wa moyo opa mio. Na kyo meki na mkio wa fagio.
Make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Nibu jida vika umama, yani wende umama. Nitambele wa kushangai. I'm proud of you mama. Nishogopie. Kwa niye ndiye. Wa moyo opa mio. Na kyo mbeki na mkio wa fagio. Oh, oh, fagio. Eh, eh. Fagio. Oh, oh. Eh, eh, eh. You're too much sweet. Unapotaba samu unishirong. My lemon, my sugar, sugar, tam, tam. Proud of you, my woman. Me so go be here. Ta wendo nyota ya kamchezo. Ikara makuna chande sodezo. Ondie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka nakata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na muligia. Kashafua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side.
Need you in my life.
Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skuma gii sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Na nipandisha mizuka, zuka. Na ruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja, top top. Kute mwana mkio swaza na jua sop sop. Chote na chofa, kina fa, dup dup. Paki nuka, kikando bala. Oh, oh,
oh, oh, oh.
Anatingisha sitingishiki. Nimengangania siti. Isia zifichiki. Nipenda roda kula tanyama mbichi. Mapenzi anashikaga gangani. Mapenzi ana nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali. Nimesha habari, nimesha sima gari. Waloshika mabango wameingia mitini. Nakutana na madongo ya chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea. Siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea. Siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti. Kifuri changu janja wako kikimbia. Hanzia wapi? Haya haya kumekucha aliyeulizia. Mambo yako katikati. Kuzua bala. Nanipandisha kicha. Woman unamingiza kushanga. Nakapotea majira na mevasa. Sio mchezo. Habari na maelezo. Waloshika mabango wameingia mitini. Nakutana na madongo ya chini chini. Wanaulizana na pagana nini. Sauti ya kiongea na mwendo wa kutembea. Siwezi hata kuelezea. Nimeona mengi kwake kuna utofauti.
DJ Lee Boy.
Unga unga mitambo miniko hewani. Mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani. Bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga. Eh, nauliza majibu. Kupata heshima unachimba deep. Ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha kile uliko asima. Wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima. Ukishindana na pombe unataka kusima. Weka ushindani fine, me I don't mind. Nauza sura mtani, people don't buy. And you know what? Sema bye bye. Aukai, disco limeingia Masai. Achia njia. Achia, achia njia. 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 Unashanga mata. Biashara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa.
DJ Sonj.
Na break it down.
DJ Lick Boy, the party spin master.
Macho juu, macho chini chini. Vipi umepoteza disiplini? Nachekesha kama Mr. Bean. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini?
DJ Sonj.
Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza lerini. Achia njia. Achia, achia njia.
Kiki kwa piki piki. Mara black, mara white, vipi. Kama unatikisa kibiriti. I play no game, I'm so de rafiki.
DJ ukinye
kama upepo, utapepea. Ukijifanyo na mapepo, tunakemea. Kama unataka mchezo, kawashe luninga. Squeeze ya kuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini, utaingia kingi. Meli na elea, feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi. Unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda, avirudi reverse kama sama. Asara roi na chopenda, tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo hili tuende na wakati eh. Niyeweke tuzo za wachukiaji. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bono upige michongo tanipa midani. Mara chenga mara no network. Zigizaga vichwa vieleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jelas utatuka na picha ukutani. Jelas utafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani. Au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia juu chini kamatia. Mzigo wa abiria dereva na gia. Kito chapazi ya lewe sifa kama bia. Situ kwa serious wana tuwepia eh. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda, avirudi reverse kama sama. Asara roi na chopenda, tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo hili tuende na wakati eh.
Kudi utotoni, usipotembea utasegwa mgongoni. Fafa champion boy ni tebwana samata.
DJ Lick Boy, the party spin master. The dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Wanaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. And let me make one thing. Wanaota mapembe ongeze mkia. Wanaota mapembe ongeze mkia. Wanaota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba.
Sa unaweza kusaki sasa. Sisi yana fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Si bado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakacha. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, west kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Msuko wa kuruka reggae kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Unasemaga chambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki.
DJ Lick Boy.
Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, pika muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda na kitaka kucheza.
DJ Sarge.
Nitashika. The way you move your body,
your body, your body, your body, baby.
The way you move your body. Unavofanya unachanganya mina baki.
Ai, ai, ai.
Unavofanya unachanganya mina baki.
Spin Master DJ Sarge.
We go.
unacheza utatamani kuimba na kuitikia kama kinywaji unaongeza rangi yake mavazi na shape katikati ya mfupi na mrefu mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke apendezeshe dunia sikia sauti ya kukaa kichwa na vuta malaika wakupa anga mwanamke wa kumweka ndani mwanamke wa kuspend money ale 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 angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale 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 ale
na kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale 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 ale
na kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
kwenye mita yao pita pita kwenye mitandao pose picha na mambo kibao maisha yao tunasema nao mwanamke anafanya una change hakuna bingwa kwenye mapenzi kuna kati na jibia asione kama anamwangalia ni kama kajiumba anavutia anapita kwenye njia danger god nimezamia mimi mwenye baria
ale 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 ale
angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale ale ale
na kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
ale 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 ale
angekuwa wimbo DJ angeurudia
ale 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 ale
na kila moja angeucheza
ale 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 ale
Mr. DJ angeurudia
DJ Sarge
My baby Yani paka kuchwechwe madanga tumefika sisi tuwe bebe napenda mavi uno tepe tepe waje kwenye meza tuje tutete yani watu tuko
ai
watu tuko wi
wi
yani watu tuko
ai
watu tuko wi
wi
DJ Link Boy
Ipaka kokori kokoko
kana inam
Ipaka kokori kokoko
na mina sima
Ipaka kokori kokoko
kana inam
Ipaka kokori kokoko
na mina sima
Oyo jogo don my baby Oyo jogo don my baby Oyo jogo don my baby my baby my baby Oyo jogo don my baby Oyo jogo don my baby Oyo jogo don my baby my baby my baby
You wanna be with a punk I act cool but I'm tough Risk squad deep it's all love hate me good luck Oyo dance to the tune make you jump in a room never kill my vibe
Oya gwi gwi
Oh my baby slow down my baby You keep driving me crazy, I'm already rogue, I'm my baby Oh my baby, slow down my baby You keep driving me crazy, I'm already rogue, I'm my baby Parati papa,
yala
parati papa Parati papa,
yala
parati papa
Ipaka kokori kokoko
kana inam
Ipaka kokori kokoko
na mina sima
Ipaka kokori kokoko
kana inam
Ipaka kokori kokoko
na mina sima
Oyo jogo don
Oh my baby
Oyo jogo don
Slow down my baby
Oyo jogo don
You keep driving me crazy
My baby
My baby
Go party spin master, the dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.